Kwa turi kujya muri Kongo umumotari ntumutege kuko namenye kuri umunyarwanda n'inkoni kuburyo nandi twa tuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndu munyarwanda
n'umwe muri abo bacuruzi bato bambukiranye imipaka hagati ya Rusizi na Bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi abagaragaza icyo kibazo hanini n'abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu bashakisha abaguzi bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i Bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za M23 yubuye mu ntara ya Kivu ya ruguru
iyo twambutse Kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bafatiye Kongo sinamwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu gihugu cyacu sinako tugomba kugira demokarasi wacu ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye
batubwiye yuko umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uburi inzoka
hariya muri Kongo hari ihohoterwa rikabije amagambo asesemereza ngo rero ubaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi tukavuga nti twebwe tuba twaje gushaka imibereho ibyo ngibyo ntabyo tuzi ntituzi niyo biva niyo bijya
nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo yamaganurwa Rwanda irimo niheruka kubera mu mujyi wa Bukavu kuwa gatatu w'icyumweru gishize aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuye impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa Kongo zizwi nka visa ku mpamvu batasobanuriwe
twaragiye turambuka umupaka barangije bafata amarese pase bafata n'amaviza barayafata barayagarukana bagarurana amarese pase mu Rwanda visa barazijyana bavuga ko amaviza uburenganzira ari ubwabo muri Kongo ko guhera isaha yateshwa agaciro abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi nta viza bafite ko zateshejwe agaciro
none waba ufite viza yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu gihe gihugu se kandi udafite ibyangombwa ntibishoboka
kuba kibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura
aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi Kongo ugenda uzenguruka wajya kubona ati mbese mbongo cyane ibi n'ibi bakaba bakunyaza ibyo wari ufite nta nkubarije urataha ukaza mu Rwanda
hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya hari 5,000 turi kwakwa mu gihe twarengeje saa 11 za nimugoroba bije vuba ntago tuzi impamvu byakwa n'abasirikare bo muri Kongo
abo bagasaba ko inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti
icyo twifuza ku mpande zombi leta y'u Rwanda na leta ya Kongo abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro nta mahoro nta mutekano nta mutekano nta mahoro nta nubwo twabasha gucuruza bicare baganire bakemurane ibibazo bafitanye
uro niba abanyarwanda bumuka bakagira ibibazo abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu ntibagira ikibazo ni ibintu mwakumvikanaho mukadukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza
ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda Bwana Habitegeko François utegeka intara y'uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za Kivuyepfo n'iya ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranyi
abaturage bacu barabizi uje bamwakirana yombi ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'ababantu twavuze ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Sidi Kivu ubuyobozi bwa Noru Kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nk'uko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwacu
umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe nta cyaba gikozwe mu maguru mashya nkibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FRDC n'inyeshyamba za M23 iheruka kubura muri Kivu ya ruguru ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba ibyo Perezida Felix Tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri Kongo Brazzaville nyamara ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa FDLR uburwanya Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.